ninja, eh. Fighting giant. Kanti futhi ungabothanda kakhulu bazoyiphula inhliziyo yakho ungabothemba kumuntu bazokuphoxa abohleka nabafana bancane bazokujwayela Tanda kakhulu bazoyiphula inhliziyo yakho ungabothemba wonke umuntu bazokuphoxa abohleka nabafana bancane bazokujwayela